mukozi kuba mugwe munda yegwe yakubirizo kazana olukumi lwofunye embalirira yalwe kugaggawaza luno lubuto baluyita kyoto ne bosesa era luwunzika lukukuluma kendeeza ku byolya osobola okuterekangako abaana tubazaala ensi eriyamba naye manya alinawo yayambibwa batoola ku byapa mulekwawo ofuna ekyokulya nze bangi bemmanyi nga ssente zaaliwo naze ngero zaakerera abantu eyalyanyekoko mukene katyawuuta wapanja wetegekereyo obukadde bwo ng'abaana bo toyagala bakwevume olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere ssente zikole naye togwa maanyi n'abakeerayo zibula zemmanyi enkozesa ya ssente z'olina yekuyambako okugaggawala baguze proti ne bazimba amayumba n'emirimu gyakola ayimba takisi asiika capati abalala batunda buveera bino bye tulajana mbu tugenda bulaya kola yo ssente zibaayo naye tezikutunza kyapa mwana gwe kuba si kyangu kukizaawo mpaawo makombe gazza ku kyofu by'okulya osanyusa obulamu abaana ne bozaala kumu nga bakwataganira okulaakulana abakyala be tuwasabaze mabega bozadde n'abaawulambi bajjo be basala bakitaabwe emimiro ettambe lyalemye omukuunako boolaba ku situti abalomba bantu baabagagga abasinga konso bwalema obbatereeza kwe bava ne bajja bawanfuwa engalo ne mu mirimu temuggwa mpala na driva n'awala n'akuba engatto kimanye okolerera bukadde bwo wetegekereyo obukadde bwo ng'abaana bo toyagala bakwevume olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere ssente zikole naye togwa maanyi n'abakeerayo zibula zemmanyi enkozesa ya ssente z'olina yekuyambako okugaggawala abevuka tubegomba nga naye bakeera mu kukuba ssuulwe fe tuzuukuka ensiriŋŋanyo esava eriiriddwa ne tusula enjala n'owala n'abasula mu kalina nga ggwa muwala n'osula mu muzigo so nga wandi mu kutempola tomanya wandi mufuna mwezifuna ewuwo okeera mu mwesoma tatukuwuuta malwowooza ŋŋalo teziryenkana oddira omuzimu gw'obwavu gwongera mu kapito akuloga yeeyayuuya tewasoma ekyo tokiremerako nange sikutumye mu paramenti engalo ekkumi ku mikono gy'ebiri bozikweko osula njala wetegekereyo obukadde bwo ng'abaana bo toyagala bakwevume olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere ssente zikole naye togwa maanyi n'abakeerayo zibula zemmanyi enkozesa ya ssente z'olina yekuyambako okugaggawala aruna semakula mayinja lutaye kibatunuza sikululwa bulili olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere owino kikuba mini price nakasero bo bakwata nkoko mumwa mama olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere wetamiddwa osula mu nsiisira abalala bakooye kusula ku nguudo olugendo lw'obwavu terukosa gwe lukosa bakuli ku lusegere engalo wamera naye kinnuma osabiriza abaamera engalo ennya olugendo lw'obwavu sakwe uko saba kuri kumusegere sadafibwe mfune chagulo sabiraba baba teba kunye chikomando
olugendo lwafu
teba kwa sakwe uko saba kuri kumusegere seku ya lubia iba gambe maokota eseni ganyabe bafu mama
olugendo lwafu
teba kwa sakwe uko saba kuri kumusegere